Bambi kwalina tosekelera hajera wabula weba zelukaba yeka kuyambye nofunawo tokudala kimanye enesi madala madala yo
abiduke sos
madala 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 enesi madala
madala yo
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 mulaba mayumba kunyirira nayaga singa gaba mwebizibu ntoko kwetulaba kolofa nolowonza nti no mirembe agasinga gakume byama lwakubate kabyogera wejofunira olukumi mbojofuna kokulyeri ataluteba nga nokwambala okyusa masuti sobabeeri atagambala embeera ya luno kankubulire pawo gwetanyiga kabe mugagga nnyo nga bifekera naye temubuuka bwelugwa ku mwavu omukusere ekubuli ne kamala era kati webyatuuse leero bwafuna ekyemisana ng'ekyekira kirunga mu mmindi esero walinawo tosekerera hajera wabula webaze lukaba eka kuyambe nofunawo tokudala kimanye enesi madala walinawo tosekerera hajera wabula webaze lukaba eka kuyambe nofunawo tokudala kimanye enesi madala konkumu byesinza nakumalayo mulindwa byendabyeko fogo byesinza nakumalayo ono yali mwami yekaliro yatuka nafuna ezempiya olwafuna empiya nakudala ye nakamala olunga abali wansiwe tabalaba munaka buntu omukisa mpewo nga yelabidde bunatyo obukya buziba lwakya lumu ngabadde akuba enfuufu wuliriza kyeŋŋamba emmotoka yejyabadde avuga endima etuuse yekyanze ekifo kyalimu temuli yadde muntu anayamba sikulwiseeyo olonno be yayiseeko nga bagobe bumale bagundi muyambeyambe lusindika emmotoka ebeewo wendagaolabyewo naye nno musajja gwe tiweetwalira mu bwaka mu butyo olw'okuba oli waggulu awo boolengeza bukeera encyanga bwe bukedde ng'ate be bayambuse madala 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 enesi madala 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 kyusa nawe munkusere akuba emimiro kyusa olwaleero oli bubi naye atekero linnya engalongalo tezenkana naye ateziyambagana bizibu tebibeera by'omu munywanya dula kyusa nawe munkusere akuba emimiro kyusa olwaleero oli bubi naye atekero linnya ngalo tezenkana naye ateziyambagana madala 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 enesi madala 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 hene si madala 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 hene si madala wali nawo tosekerera hajera wabula webazirukaba lika kuyambe nofunawo tokudala chimanye hene si madala wali nawo tosekerera hajera wabula webazirukaba lika kuyambe nofunawo tokudala chimanye hene si madala.